gavumenti etadde obuwumbi 3 n'omusobyo okuzimba essomero lya Kamusenene Seed Secondary School mu ggombolola y'ekiganda mu disitulikiti y'e Kassanda wakati mu kaweefube waayo w'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kassanda nga bakulembeddwamu akulira abakozi mu disitulikiti eno balambudde omulimo guno okulaba omukugu yakwasibwa omulimo guno waagutuusiza mu kuzimba. Inginiya wa Kassanda District Sebyatika Fred agambye nti balina we batuuse mu nteekateeka y'okuzimba essomero lino nga mu kaseera mpawo kaaga omulimu guno gujja kuba gujjiddwako engalo. Inginiya Maridadi David ku lwa kampuni ya Hanan Contractors Uganda Limited yakwasibwa omulimu gw'okuzimba essomero lino yeebazizza nnyo abantu b'ekitundu kino ekya Kamusenene olw'enkolagana gye bataddewo n'abakozi ba kampuni eno era n'akakasa nti omulimu guno akaddeko nagwa kujjibwako engalo.
Hanani contractors abawe wakula lini somero ya Kiganda Seed Secondary School mubili ya avili mwena community tupade tukulewa muna yo chovola tusovode wakula guno omulimo kumpi negugwela mubude omulimo guli kubitundu chienda mumu nana kubuli kumi tusigaza yo jasite bitundu vivili omulimo gonagona gugweyo na hivi zimbe vimili debulunji community buje tukulagana na yo bulunji company nunji bakama bafe government jitusingida daro kweyanza tukoze bulunji nyo nyatusubira community ejja kufunamu kuguna omusingi gwetusimbye wano.